ndị nsọ ka m jụọ n'unu, o nwere onye dị ka Chukwu ọma? Ọkwa Jesi m gawa n'ụjọ atụla m, ọgwụgwọ m obi
onye dị ka gị? Again.
Me, I never see any God like you.
Nobody, no God like you.
Me, I never see any Father like you.
Yes, no. Nobody, no God like you.
Have you seen?
I never see anyone like you.
Have you?
I never see anyone like you.